studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Mamadou Ouattara tuɓɓoki jandiga fandu haala Mamadou Sama Sego jam wali sakiraɓe heeɗiɓe. Bangal rafinde nagu hultama wiide sadaji dina nawtorta e ley nokkuji yogaji wuddu e sahal leydi ndi ben alhaali wembinde sanne jamare yuwaru e ñafunke dardiɓe lamkoɓe Faba. Bamako ɗo tiɗalla cogu essence sawbini ɓeydat transport ɓuuri fuf sotrama hunde nde guyri wettike mbiyen passage en hewɓe yella kamɓe chauffeur en ɓe fuf yo mbiyen kabar muɗum dawre. Yewtere meɗen hettade hannde ne yowi dow jummiri mbiyen e wi dunke en nduɗo ñamdu ndu janki en moƴinta na jogani cellal moƴƴere mawde ɓeydo to famule journal meɗen ɗiwon semme kabarujo amen hannde bertin alarbari sappo e goho mai 2022. Bisimilla sakiraɓe. Hultama wiide mbiyen sembe e doole woni ko jaadinkoɓe donnata séréji dina dow yimɓe gonɓe ley nokkuji yogaji sahal e wuddu leydi ndi gilla wattu yoga rewɓe naccomo mbiyen rewɓe communeaji yuwaru e gelle yogaji ñafunke naccomo ley kabaruji keɓaɗe toɗum. Hultama wiide joni en kaɓorɗo ɓe na wajibina jama o itta jakka ndennoɓe ɗo yimɓe membaɓe dardi lamkoɓe Faba Hamsatou Gogo Touré mum keɓene keɗen fasago Ousmane Niali Boule.
E nananlaji keɓade hollitama wiyede jaddinkoɓe dogginta sariyaji mumen ley kelle kewɗe ley cercle yoro hono dirma dongo ndo jiga ɓe mberetama e deboyi ɓe kolliti wiide ɓe yimɓe joom en kaɓorɗe mbajibini rewɓe kombo kadi du yambereji finatawa e yewtereji sare fere e sa ley cercle ñafunke région Tumbutu caggal wajibingol le rewɓe kombo joom en kaɓorɗe ɗe mbajibini yimɓe ɗe gelle sariyaji goɗɗi hono wattugol tubaji daɓɓi kañe heddirade waare muɗum gaci du ko haɗa yimɓe ton kolliti wiide ɓe yimɓe joom en kaɓoɗe ana jiiye tatteji fuu ley ɗe gelle eɓe jiiye du ley lumoji ley nokkuji forba e ley misideji ley région Bagnagara. Yimɓe joom en kaɓoɗe naati altinere ƴaɓɓine nde ley guendi yanduma nokku nodditeɗo yuga piri ɓe mbaɗe yimɓe ɗiɗon ɓe mbaraminidu goto ɓe naɓi ko yata motongaji sappo bitikaji du wonkelaɗi dabaji kewɗi du naɓa e wi yimɓe toon miccintinde wiide rewɓe capantato e ɗiɗon ɓe yimɓe joom en kaɓoɗe cuutuno ley guendi cekoro bugu commune Femay joppitama ley on ñalawma goto ɗum altinere nden état major général des armées holliti wiide waɗi immadaraji to jonjori to e yuwaru ɗen nokkuji gonɗe ley région Motti jonjori sukaɓe ɗiɗon morsinama yonkuji muɓen caggal ko guɓe joguiɗe kaɓoɗeɗe limmi bomboje ko laati sababu fa yimɓe nayondu mbarma
eyi wattu o jamare gonde ele ɓaɗade mbiyen laddeji wagadu e girgal leyne nder lamkoɓe mbiyen haaɗiɓe yimɓe wadde yawora imminde mbiyen oɗo mbiyen sarja o sana ɗum saabi ɓe mbiso ni ndungu naati tawi ɗum imminaka ɗum natto jaati waɗum waɗa hello e ley gulleji guese kenedu margal dabaji Amadou Dikko yo hoorejo jeunesse dilli wonko hanni Amsatou Gogo Touré keɗanoma
décision ko teddina on hannde sa laari nder tiwre bawmi haalde haala mum e tiwre dirgal nde hannde kana fanɗi ko wondere mayre dabaji ngala par ce que yimɓe gila keeɓi haala ka nani konngol ngol donc homo fof kewti hoore muɗum ɗum waddene dukkiɗalla dabaji men ngala fof ɗen gona hannde solande tiwre e ngala ladde fof hannde ɗum solande tiwre nde oan probléme won toon sa laari nde tiwre hannde sa immima nder mayre a yiyata daba yiyata neɗɗo ana fanɗi ko jetta sowla ɓettoɓe ayi ɗum ɗum walla wajiɓe par ce que ɗum ɗatol ɗatol ngol hollata enen ngol ɗatol jaraten e nder yarde guenɗe mawɗe ɗe ɗum ɗa mbima ɗu hollatiɗal ɗum par ce que so gouvernement ɗum tinnaki ɗum ɓe itta on décision walla waddinani kiɗal mawɗo san ɗum gonani warana de joni enen ɗum en ngala fof ɗo poppirto ɗen solande tiwre nde enne ndenno ɓe mballa ɗum ɗon décision iwalla yalla ɗum walla ɗum hono dabaji ɗi hono jamanno iftirta so ɗum so ndungu natirini enne ɗum wonan en torla mawkata
sakiraɓe tutta hakkillaji ma dukkabaro ƴamen banggal bembal amen Facebook e du Twitter men leydi malindi banggal fabaji milliard uji temeɗe nayyi ko heeɓi ko ɓurata foye temeɗe ɗiɗi milliard uji ley hitande 2020 ɗum wondi ko holliti kanko ministre mbiyen dow mbiyen ministre Abdoul Seni Sano ministre Koumarou Kabaru keɓe dow RTM ndenno holti wiide ɗum fof tawede leydi malindi irwi banggal capantati e go capantati e mbiyen seeɗen dow temedere e ley hitande 2020 keɗen ko heɓane dow fasi tanko Alsisi
komi ɗanto ana fanɗi miɗe tinni e immadaraji ɗimin gondi wadde ɗi saabi miɗen jiiɗi malinkoɓe du fuu tawre hakkille momi jogui o non hollitiri wiide ministre kumaniɗo keɓe le leyndi le fuɗɗore haalaji muɗum ɗi le wimako margal leyndi le oɗo wattu wona hunde newide eɗum hasindine tinnare omo nimsiti kasen du jukkoji ɗe fedde cdo ɓami so tongiɗo leyndi kutteje ñaw covid-19 o ɓeydade e tiɗɗalla mo malinkoɓe wondi wurde le muɗum hande o fa yetto uytagol keɓe mu'en gollirde jawdi yalla keɓal le leyndi ana heɓa iwtade ana e goto hakkunde dabireji ɗi gouvernement laamu hakkudere o fihi non hollitiri wiide ministre kanko ministre kumaniɗo keɓe o holliti wiide ko ɓuuri milliardiji capan jetti e jeɗɗi woni ko laamu leydi ni ɓami so watti e saɗɗaji banggal golle rimo ngal ɗo gollal ana wurna ko ɓuuri malinkoɓe millioji nayyi non hollitiri wiide fedde coma texine du waran immine darne koyɗe muɗum le lebbi ngaroji ɗi non hollitiri wiide kanko ministre Sanu o ɓeydi hen du wiide immin tinde fedde OMH ne so darna e koyde mudum kanyum dum wara ittude hore leydi ni milliardji temdere e sapo e jeyi sefa le hejo yirwere 2022-2026 ku fedde EDM ko wara nyande do hore leydi milliardji uynay didi teme didi debe sapo sefa hore jo kumani do suru kebele leydi ka holiti wiide kebe ko duan waddanta le leydi 8 milliardji debe sapo lewru fu yottike milliard chapan jeego sefa le nyalande chapan tati go'o lewru desembre hitande 2021 o wihi du usuluji nangete le leydi kanyundu beydike ga wala fu adadu mo wi do hen ministro holiti wiide dabreji waran fihe yalla essence ana heba adede wadde le leydi kanko ministre al husaini sanu o am waltina hakkilaji malinkobe wiide dati di bingoni ne mudun di le dati yirweren
lele dum aldi holta wiide le nokku jogaji jon e ciude e likkol di nangude mutere golle jinnobe bin dardi lam o yoba nyamande mabbe yohonani to sikasu buguni e kajul idrissa sako ko den ke dan fasango mumnotu sendebu
sigaso ciudi janginirde gollanobe ko e mun jogibe kalkurumuno le leydi mali fuddi bete hande murtere golle e wi kejabe ciudi janginirde de immade murtere golle balle tatinde yo rafi hebugol jondi mabbe fu kanye genari goddi ko be kandi be koliti wiide so ni himmeji mabbe huncanaka hore be fuddan murtere golle juujure sifa ngodo murtere golle ana wadde buguni dun kajolo joy en lycée gollanobe ko e mun kanye nokku janginirde goddi uddi nokkule mabbe bete hande fa balde tati e wi kejabe ciudi janginirde yokabe imade mun yo fabude gollirde goddi le region sikasso gondidi e murtere golle yalla be kebba almusada ko lamu hani hokkude be e wi mabbe ngodo dannugol golle ana wawi latade murtere golle juujure soni kabaru o biltaki ansongo le sahal leydi mali yo sukabe jangobe lycée mamadou isa mayga fuddi bete hande murtere jande balde tati e wi yimbe le ayem imade mon yo holitinde metti mabbe batte rafi kake kanyi nokku do be mbawi jangude jande ande kese e uddugol nokku sawrugol lycée o kanyi dun rafi tabugol adiji proviseur
bomo ko do tay kam wi de cuggu kewal ben kewal cuggu essence mata masane e passa ben passe transport be transport li ngalure den denno syndicat yimbe sutra be holti wi dum do tampini be sane le golle o de sabu mudum jarti yimbe yoga be kay mi yettira ka fe yopude golle ousmane nyal ke dana fastang ousmane nyal buli alsisi
ga sutra ma no kuno dirta do place mo nyam bugu bete aljumaare jabbene de mobilaji di tan wonno dari nodi le onoku anandomi yaobe wono dum ko tay gitte le onoku le wattu chakiti do laji haydara wara jo sendika donno be sotra ma ngaji le onoko politi wide o kabaru ko sabi minit yo sabi e dugol cuguji essence
e dagol debe sefa e cugu essence dun ka jon woni arande an yide dun min nemi de golle dunugol mobel ana heba dub noga e joyi jon sabi e dugol cugu essence o yimbe fa hewi ka fuddan mobilaji mu sabi cugu essence o ana tidi wala ko be kebata hen dun
e dugol cugu essence wadi fa cugu sotra ma ngaji di dubbe don metti himbe hobe bamabe di mobilaji
dofra la fembe ngonga kulle de fu cugu mudum beedike ma beedagol cugu essence o ka wadiru no nawi passe tiidi sanne sotra ma ngaydi ana hebe nga cugu ko be bamirta himbe ko ni woni ko tiidi sam himbe be nyalo mo hande o wala kalsi beedagol cugu essence o ka lati honi nawne sanne juuda mo fu
fewde e kabar mudon donnabe sotra ma ngaji di kanye natobe ana darte lamu ko be leedi meden di gade godum en fu yalla wati alan hebe ne jogala
to jula to hultam wiide benna gollirde lamde fufu le lonse woni denno jawni hurdi lamo itata sata fufu yalla yobude durno dum woni ko holti kanko horejo gollirde urbanisme habitat bento jula denno beedade dudutelaji sarja tidungul sarjaaji mahugol ciudi yimbe le tuno holti video sabi gollirde humaninde urbanisme wala tuno dubi kewdi dum woni to jula tun kanko nelod amen nan to jula imrana kilu mayga ko kebe ken fe sang usman nyal buli alsisi
direction regional urbanisme joyila holliti wiide ana jogi tiɗallaji kewɗi miɗen gondi e wadde bawɗo amen fuu yalla ɗi tiɗallaji ana keɓene cogala ɗum woni ko holliti wiide Mamadou Coulibaly hoorejo subdivision urbanisme habitat joyila
le service e nda sem
chuudi gollirdi gondi do di location woni laamu leedi ni yobata ngadu e tawede mudu fu mi den gada ko min baawi wajibe juude amma min gollirani sabi hala malikura hala mudu wundi haleede fay gouverneur o nokkuro won do e location woni wajibe juude laamu leedi ni loi de chuudi e juude yimbe ngombe do
maison de particulier
tiagal di tida laaji gollide de holiti wiide ana joggi tida laaji goddi hono rafi andu golli jamaare de sariyaaji pamaade do kabaru chuudi hewbe woni e himbe be anda he woni golle direction urbanisme
min kaso gonga o wala fuu ko bawmi halde do golle ko be gondi wadde ko miden kasindini talki hono plan ko be anni darnude so mi kebi plan o wajibi kinabe dokke yamirore be darna nokko wayri be kebi dum ka tiddala goddo fuu wala to
pas de problème holli tini wi de service urbanisme jo inama illahi tan 1998 ka to fanato gollide de jodino dubi no gaydi di ciagal mudun woni ko gollide wiyottade le gendi joyla e wi kanan ko be mabbe
den jamar den njidi sanne njumiri den no en mo ene durno cellal e wi kambe dunke en cellal be ka non no tama jamare no toto do njumiri ana andani ben wiire kute yogaje na watade hen sonni en notora ki dum jam den no kanko jenabu kuni jenab kunati won ko be ne kede fastango munoto senbu lcc
salif bengali e fatumata dambele ana njidi sanne njumri kala goto e mabbe kolti wiide yo batte nafa mum bangalla sawrugol be bamata dun
min kam de nyama nyumuri hono no nyami ramin kulleji keddidi bete fu nyumuri kan e aloe vera dentinammi so mi sawrira estomaa nyumuri ndi ana wawi nawtrede sawrugol nyawngaji gonji e terde neddo ada wawi du rentindemo e bulangal nguja e gite mara fadema da lota yaade
dukke ande tellal koliti wiide nafa jumre bangal sawrugol ana mawni sanne ka le wattu kertaadi yimbe kani nawtorade dun yo dun holiti wiide dogotoro wattigi jara nutritionist
on sait que le miel
on fu ana andi wiide nyumurundi ana sawra tampere so ara yara kuyer goto nyumuri jamma fufan madalelaade beete so a immike atawa a santana musan nyumundi ana sawra nyawji fa heewi wakati mujudo e nyamde nyumuruni woni so a landi ni ke faaleloyda amma kuyer goto njara fati beeda hen fei hunde kasin
soni baaju ji dukke ande cellal ana hani wattande hakkille bangal nyamde jumri tawe farati wala hen ana hani dun jumri lobbi darte yo dun nutritionists en collectivité
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
sakra be le kabaru jo men kiredu ji to bafla be ton hultam wiide men commerçant goto jeedo kiredu bama philip ami anya yarde koyde hakunde ben banjugu tinti e bama ko yo ben hakke kiloji temede tati men fonda mudun yo yottude tan yimbe transition be yimbe ke nyande noge gu avril yeso hejabe lamu e sahibe commune o nyande gu o me o nati bama ko den no balde sappo wadi e yadundu ka fa gilanden fa hando hebal yudude lam ko be transition mi cisna wiide o mo hani no yottinde nellal la yimbe bafi bangal lati alaaji dibe joge hono kabaru dati gollirde e kany jangnirde en timna kabaruji di to kulikuru do holta wiide ben nedda goto heddigelle accident nyande altenere jeena lewru meto zantigila le commune zan kulubali e wi protection civile kulikuru maydo o ben yu jom muto chamando hore mudu tew mako nabama to lubital du malika fa hande sababu ko sababu do sambir ni kay andaka tafon sagraben timta kabaru jamen hande mitunda ma sarfuta do be mal amen 3 double pois tutamen po ormad no dum viamo 37321 toi sari autre meden magasin yotere meden hande na yowi do mbenti alaji di jogi sur docteur bladun sesref denno kanko docteur famagan kané woni ben médecin chef odo nokku bladun denno musa malisu ko na wonno ton e donelal su tamandi kanko hebani en odo kabar or kedan na fastan usman nyalbut yo nyalle jam
ici c'est le
nyawu hebude do sembe nyawu balla yogabe du ana ngara do ana jogi tidalaji po fali me jogi do service commune do daranade himbe be heeder woni e mupen sugabe hu ana ngara do tawa heeder won e mupen me jogi service commune do opugol docteur e darantobe sawrde nyawuji fu docteur e ORL woni hono sawrde nyawuji hore sawrobe gite kunde noppi on du enandore mudon nokku remirdu ndu rewbe hebe ngarata le mudon remude ko yata rewbe ujinere e tembere joyon ndimata le on kule hitande le mabbe opetebe ana ya tembere joyon bla no woreni dun sabbi kasaraji lawi kewdi ana gada himbe hebe ana gara do tan kasaraji lawi kewti dum ben le hitande 2021 min limti kasaraji laawi temedidi e nay suudu doktoro ndu ana darani gelle temedere e chapande nay e didi commune ngaji sappo e jeddi cercle blanc sescom ngaji chapantati e joyi titalla mom jogi arandejo yo hiddugol suudu doktoro ndu sabi ko ndu dari boyi meden jogi nokku do oppete nay wudo handen ko joom en kani wadnede min gala dun min gadi horngo hono nokku mo entinte ka min kaba e kalsi tafon ko wawi daranade dun meden jogi du titallaaji min jogaki du gollobbe pambe golle sanne le suudu doktoro remirdo fandi fu ana hani tawe sage femme en jeego ngodi ka didon tam min jogi kanye infirmier didon darantobe sawde sukabe du ana pamdi hono himbe heloobe min gala doktoro e mbobbe daranade dum ben fay e tawe kasaraaji laawi ana ngada sanne le onokku ambulance ngaji didi tam min jogi ki bawa daranade kolleji di fu fay e tawe de maire en e kanan koobe onokku ana darani faaba demin wadai ka famin kebana titallaaji di fu jogala
ci ki nous avons